kulankan oo lagu ka hadlay walka qowdowka iskuroranka ku jira magaalada Baydhabo arrimaha amniga iyo dardargeliyow ka hawlaha maalinlaha ee ku darara dawladda hoose wali bashir gudoomiye gudoomiyaha degmada Baydhabo mudane Abdullahi Cali Watin shirkiyantii darar wali boor bihin lagu dhugun siday agaasi muhiimadda shir dunga dawladda hoose gaar ahaan waahida dhulka nadaafada walbarashada dadagaystii waa hadaan shuraadka degmada Baydhabo gudoomiyaha degmada Baydhabo waana duq magaalada mudane Abdullahi Cali Watin yana shirka kureed warbaahinta Kurbi wali wadir dil ka saari kulanka
subax ma idin saarnay arum bay baa muhiim ah oo magaalo ma baa oo muhiim ah keen horon ka hadlaan may baa ma kamaran oo arumaha fasaxa dhismooyinka ee qasabsanay dadka idan ka maasniin suumay banka kan jooyay farindul doosan ka jooyay idan may baa ka maahnaan oo arumaha dhismooyinka doobadan ku yahay dadka may baa waa mid tarayn qaadan bulshada mudan idan ka maasantin inta may baa oo dhiman may baa insha Allah qaadan rajeyna maadaama ay raayisay artaas inay wal badan adag ka badbaadaysan tan kale arimaha oo may baa oo may ka hadalnay oo suuq weyn magaalada Baydhabo dhibaatooyin far badan may baa yaan tan may baa ku yiraahdo suuq may baa maal maal tan dambe may baa horlay may baa sheemishay oo may baa hambaadahay horlay may baa buusmahay dadna dowladdu hoos may baa artaas inay baa arangaar may baa yaa insha Allah aragana uno may raayis kala talaana dadku qosay oo dhan oo ka jaray may bulama amniga alaama amniga may baa oo ngori insha Allah suugan buusimi ee eedamay buu amiraysa hadaf magnagade dowladdu hoos meel jeedeen waana insha Allah waxa talyaas waana insha Allah dufuri doonaa uno kala taldaana laamaha amniga ee magaalada Baydhabo kala taldaan in number 1 ganacsiga shidaalka iyo ganacsiga may buu dhismooyinka bannaanka magaalada may boolimbi ama suuq usmay boolan qasaas oo magaalada banaash limbi daba maadaama ganacsiga eedan balyeerdahay dastagana asnaay buu ganacsiga shimay buu eed may buu balyeerdahay ee dawaan meel fadhay in walaal jumlad iyo tafaarib ka saabsan walaal jumlad ka saabsan oo may baroos ka saabsan ee meel fadhay may booyin maarna libi banaag limbi oo sheegay dhisma iyo may buu shidaal sheegay in libi ka baad madtaas li fuli ka baad dawladdu hoos meen insha Allah soo bidoontaa in may buu dadka may buu oo jeengadaha kor dhisadeen oo dukaaminka may buu baqaarkan faaruq ay qabban walwal banka jarno oo jeengadaha kor dhisan insha Allah jeengoos la baabay la furo antum dayso ka kirti oo may baa badacdo shal duunay kamid hay may baa si toos insha Allah may baa ganacsi doona arama may baa jididka insha Allah may baa la kaadali oo may raayso nafsi may baa in may baa dib lan fiiri may baa oo kamid ah in meeli may baa oo nagat may baa la meel laga marmaan oo wadooyin la baray baa insha Allah wadooyin banaa sadex xaafad wada jir xaafad may baa horwadaag iyo xaafad insha Allah salaami insha Allah sanadka may baan sharaa xog gal saar doon haafad oo si oo inta badan may baa isku raran shumay baa eed in baadahay may soo baaran insha Allah maamul haafad baan sheegnaa in barbuusa la qoyo ha gudbi sida ma raayso oo si wadooyin gaas may baa loowel fadi iyo wadooyinkii iyo may baa ahmiid saarahan sanadkan amud qoraad shanta ka baad dawladdu insha Allah iyo waaxyoosh may soo bidonta insha Allah in oo wadooyinkaas la banaa insha Allah iyo insha Allah soo baana dadka wada jir dadka may baa salaami in dadka may raayso oo horwadaag may sheegana inuu ka degida dadka haafad may baa kale oo magaalada Baydhabo may baa eed may baa wadooyin badan aan helaan sida haafad waa bari haafad may baa ideed haafad may raas barwaaqo iyo haafad kale magaalada may baa haafad kale may baa magaalada may baa saabsan
shirkiga ay shirtada baadle oo iyo walada maamulka dawladda hoose ee degmada Baydhabo kaasoo ka hadla arrimaha ku jira degmada iyo howlaha maalinlaha ee ku darara dawladda hoose ee degmada Baydhabo